Please don't know they want to hurt. We end like a park, a little footage. Uza baza kwa tikuni konda sienzeli yako mishoni. Uza siyaliti kuchita pretendi. Ulichete monga simbiwe bize pretending. Uyendela kapa wakalilo voteji. Uyendela kapa wakalilo voteji. Aya bize bize uvela baza kwao. Afuno kuono ngela vintu. Yaone kudala inapita tiketi. Alindi chani aza kupasa chani. Aribe chuma ndarama batumba. MCMCA akuono ngela zina. No no no. Uzasi aliti kuchita pretendi. Ulichete monga simbiwe bize pretending. Uyendela kapa wakalilo voteji. Uyendela kapa wakalilo voteji. Ukondwa no kondwa. Bazako bakuza uline bagudu advisor. Suzi vani malo voteji. Aoni vafipongo shoke kilingane. Uzasi aliti kuchita pretendi. Ulichete monga simbiwe bize pretending. Uyendela kapa wakalilo voteji. Uyendela kapa wakalilo voteji.
Download music at zenhousenambia.com.